yani kuna muda yani umepumzika lakini akili inafanya kazi.
I know because I ask myself things every single day.
Okay.
I
was born to win. Kinchafua pia was born to clean. Jakuwa wezi bato na mimi. Respect is free, sijali kabila wala dini. Sipo nijia jumi na kushukia chini. Proposals za beef wachanzi sambala tishe. Chana adusi kuneti mena hustle mission. Ni mali zi flow no swaggers new addition. Mchezo no control sitaji substitution. Sadoki moja ni kina young dick
kama buku.
Kina runya ndo kabisa kamilion moja na nusu. TMA Academy funzo wajui zaidi ya tuso.
Mina two faces, kindisio ni new cases. Tamwaga damu chafua dressi. Yes, yes, yo. Already have mercy. Labda mnishinde kwa kelele ila sio verses. Speedy mwisho wa msini kwa punguza lesi. Sifa bila malipo mwisho wake stressi. Na mwenenja hana choice kila kitu yesi.
Yes.
Kisikia some noise jwe na mada kesi. Kikuzumu when my rada mia task kuoni. Zaidi kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kaku treni. Kiona ra jua watu wamepitia pain. Ulimi umelamba too much a train. Leto gari plain. Chuki nafanya na complain. Close your eyes. Pray for loose and the Ukraine. Michongo ikauki kama tumeanika kwenye rain.
Ila kukicho mishe mishe.
Haoni.
Tafta di kwenye mission.
Haoni.
Sichagwe wapini pite.
Haoni.
Mewe na kila position.
Haoni.
Haijalishi unasemaje lakini unasema nini?
Unachotaka utapata, ukipata utadata, ukidata utambuata, ukimbuata swadakta, tamaa tuwezi kata, tushakosa tukapata, tumesonga masafa, tulipoanzia haikuwa hapa.
Sitowacha kuwakilisha again and again.
True.
Tana kinukisha bilata ya top 10.
True.
Mwenda kwa miguu akai kwenye foleni.
True.
Navokuja fast utasema siku ya deni.
Kikuzumu when my rada mia task kuoni. Zede kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kaku treni. Ukiona ra, jua watu wamepitia pain.
Unakula kwa jasho, unakula kwa macho. Unataka otoboy na ujuu chochote kusu haso. Bila hard work pay,
pay.
Hakuna kifuatacho, yu akili chafu. Amboy fire takuwa damu.
Mwenye nacho ongezewe, mwenye wivo meze mata. Ni unakunywa sumu weo, unataka mwingine afe.
Tumsikize nani, kila mtu anasema lake. Sikusha sema, kila mtu apambane na hali yake.
Unatazamwa na familia, madogo na kuangalia. Watoto na kulilia, mfukoni unatamia. Wazazi walikuaminia, ujui wapi utanzia. Kabla kuanza vuta picha kwanza wapi utashia.
Kinchafua pia was born to clean. Jakuwa wezi bato na mimi. Respect is free, sijali kabila wala dini. Sipo nijia jumi na kushukia chini.
Kikuzumu when my rada mia task kuoni. Zede kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kaku treni. Kiona ra, jua watu wamepitia pain.
Ila kukicho mishe mishe.
Haoni.
Tafta di kwenye mission.
Haoni.
Sichagwe wapini pite.
Haoni.
Mewe na kila position.
Haoni.
Haijalishi unasemaje lakini unasema nini?
Yani kuna muda umepumzika lakini akili inafanya kazi.
Bwana, born to win.
Sodoki. Na Baraka the Prince. Yani the Prince na msukuma mjanja. Basi mshaba, basi mshaba.